Juicy producer, hava. Jenny Yoda Beta. Kiembezon guys. Bagala nyonyo. Baba, unange tondekerera atunogenda. Mazima demu. Yegwe bondeka wano berondeke dani. Mazima simbi. Nange njatetenkanya tuve mu bwavu. Baba, tondekerera atunogenda. Mazima demu. Yegwe bondeka wano berondeke dani. Mazima simbi. Nange njatetenkanya tuve mu bwavu. I love a come. Kubulire kindetero butebaka. Ndowoza kugwe baby okundeka. Nondeka wano obokoze chichamu. Ogenda kunjogezako. Ewa mweba ne kwatirira bako. Ngabulia kubuze chakutuka komugambe otiteniyo yankubye nyo. So no 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 no. Baba, unange tondekerera atunogenda. Mazima demu. Yegwe bondeka wano berondeke dani. Mazima simbi. Nange njatetenkanya tuve mu bwavu. Baba, tondekerera atunogenda. Mazima demu. Yegwe bondeka wano berondeke dani. Mazima simbi. Nange njatetenkanya tuve mu bwavu. Ewa kate tuyomba. Tulwana, togenda nawe. Senga kuwe kitibwa. Necho kulia mpatika na kuwe mukwano. Mejeke viro wozo. Stress sensi mbizi kumala wo. Tunira kunze. Ndaba choya gala chiri munze. Nange wendi. Kastasi tunudendi na bie mpanga. Nina yesubi. Okuva mchipangi sanzimbe nyumba. Nina yesubi. Eyo kuva kubigere nguleye motoka. Embera tekutisa. Oja kuwangula kasoba nange. Tula wano baby. Baba, unange tondekerera atunogenda. Mazima demu. Yegwe bondeka wano berondeke dani. Mazima simbi. Nange njatetenkanya tuve mu bwavu. Baba, tondekerera atunogenda. Mazima demu. Yegwe bondeka wano berondeke dani. Mazima simbi. Nange njatetenkanya tuve mu bwavu. Ochatetenkanya uwa mugambe. Bulaza nawe. Ochatetenkanya uwa mugambe. Badman Bobby. Ochatetenkanya uwa mugambe. Batuze vya Uganda. Mochatetenkanya era mubagambe. Banabagetu. Ochatetenkanya uwa mugambe. Ovuga taxi. Ochatetenkanya uwa mugambe. Kiembe zone guys. Ochatetenkanya era mubagambe. Baba, unange tondekerera atunogenda. Mazima demu. Yegwe bondeka wano berondeke dani. Mazima simbi. Nange njatetenkanya tuve mu bwavu. Baba, tondekerera atunogenda. Mazima demu. Yegwe bondeka wano berondeke dani. Mazima simbi. Nange njatetenkanya tuve mu bwavu. Baba, unange tondekerera atunogenda. Mazima demu. Yegwe bondeka wano berondeke dani. Mazima simbi. Nange njatetenkanya tuve mu bwavu. Baba, tondekerera atunogenda. Mazima demu. Yegwe bondeka wano berondeke dani. Mazima simbi. Nange njatetenkanya tuve mu bwavu.